solo, kuqange tolo, tandaza. Koshwa isolo, kuqange tolo, tandaza. Yonke into inexesha layo kuzotshintsha.